Check, 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 check. Ladies and gentlemen, they call me Sam D, the one shuffler, alongside the African CJ, DJ Splash, Tolly J. And right now we want to take you way back a little bit, back in the days. Wakati mziki likuwa tamu, eh? Some old school. All about Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ethiopia, East Africa. It's a TBT party. Wacha tuanzie Tanzania, sawa?
Najua hiki ndo kipindi kipindacho. Najua sasa hivi upo karibu na radio.
Sasa zingine.
Labda peke yako au na rafiki zako. Naomba kidogo ongeza sauti ya radio.
Let's turn it up, let's go.
Nachukua nafasi kuongea nawe kwa wimbo. Nimetunga special kwa ajili yako memo. Mtangazaji kati ya wimbo usiweke jingo. Nimetunga rasmi kwa mtu aliyesingo. Peke yako
yako
usihofu mami hakuna mwenzako.
Okay mami,
nimezaliwa mimi
wewe pale kwa Instagram stories, eh, pale kwa status unasema all men are the same, eh, wako wanakupatianga girlfriend's fees ama wako ni wa eh, tutafanyaje
kipingamizi hakuna.
Let me see all the ladies right now say, see. Say, baby girl, baby girl. I got some more and more. Let's go.
Vipi mizigo umeshaweka tayari?
Oh shit.
Sijechelewa nikajaachwa na gari.
Wacha niongeleshe rembo.
Basi jikaze usilie mpenzi. Mimi nitarudi niombe kwa Mwenyezi.
Baby girl. Zile tabu na cha.
Msimu mzima mavuno hakuna.
You're Yusuf Kals. Pick up yourself. IV. Wale wa Click Nation. Tosh pale ndani kamera, eh. Watoto mami. They call me Sam D, the one shuffler, taking you way back a little bit. Original Dan Ron Platinums. Okay, baby girl. Sa singine. Aya fungua roho mwambie. Baby girl.
Manene yako nafanya na kosa.
Wacha niongeleshe warembo.
Maneno yako yanafanya nakosa raha.
Na mawazo.
Samdi
Hata mwanzako sijawe ku
Nairobi
Kundo mwanzo Piri na kuenda na sijui pa kukaa
Wana mavazi yo Wale o 1960 Pita
Na maradi
Say
Kama mtoto wakinilia Wambie kesho nitareje Wada mwanyi na vipagia Wambie vipi nitawarete Kama mtoto wakinilia Wambie kesho nitareje Na mtetu kikumuni Sipo kule
What we say?
Ikiuna amua kunitoroka.
Akiana ni baby girl.
Ikiuna isi kwamba ujisikina mitena. Namboni mekuwa ngumu kunitokeza. Naona ni bora nilie leo.
Sema.
So, kupenda, usipende. Ni kama kujitia kitanzi. Nitachimba na sunu. Kwa ardhi nikitafuta penzi
Marda
Ni heri lipigwe fimbo kwa mwili
Sasigine mili
Sababu tajikuna ama tajikana
Ana maji moto
Maumivu ya penzi Mtu ajikuna
If you remember this tune I want you to sing it along with me
Hakuna upasu waji
Well everybody, sing it along Say
Kama kuna kosa nimewaifanya
Drop kid, big up yourself.
Nitafanya, nasema. Nitatenda, nileze. Nitafanya, nitatenda. Kweli ukumbuki uliyoyafanya.
Some good old school music.
Kweli wakumbuka tulipotoka.
Wow.
Sisemi habari zozote za kusiki.
Oh, shit.
Bali kwa ushahidi nilio.
Nadia ni weekend yeah we're outside everybody say Nieleze. I want to take you way back a little bit right now. I know you love this one now. It's your favorite tune. Anytime you're ready. Your splash. Give me the energy. Everybody. Mapenzi na mambo yake. Listen.
Sikete yule mwenye shawivu, ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzi. Lakini pia uvumilivu.
Na vitendo vya kara. Mwenzio.
Mwenzio mimi ni mtulivu.
Na kuiba mali
ya mtu sijafunzwa. Una dhambi lawama.
Mimi unite ex Na una mtoto yangu Wachana na mimi eh Mimi sikujui Lakini
nikamu
Wewe ulikuwa rafiki Everybody talk to me say
Nasema mimi na yeye
Anafanya nini huyu?
Nini wa?
Anafanya?
Unatema bigiji kwa karanga za kuongeshwa. Najua mwanamke akipenda.
Love is a beautiful thing. Let's go.
Run dunia.
hear this.
Wajua kuna waliobadilisha jini na yote sababu ya kupenda. Na kuna walokimbia hii dunia sababu hiyo hiyo kupenda.
Mapenzi ni tamu. Mapenzi inafanya wengine wanageuza dini, eh?
Testi wangu nilimpenda. Kufanya paka sasa kajigua. Fikira zako ziko vibaya kudhani ya kwamba ulipenda.
Ukipata yule anakupenda. Na pia wewe unampenda, eh? Hapo ndiyo utamu ya mapenzi. Wale wa kuforce tulieni. Wanafanyaje? Wanafanyaje? Kutoka kwako unasema mimi na ye.
Mimi na ye. Kutokana na wako wivu, ukatiliki, kumate haji uwe. Nini
wa?
Unatema bigiji, makaranga za kuonyesha.
Are you ready, Splash? I want some more. Give me some more. Sisi tumetoka mjengo, eh?
Salario.
Wanasema usicheze na kazi. Cheza na mshahara, eh? Salari imekuja. End month na ni Friday. Unataka kuniua? Let's go back in the days.
I was so nice then.
Joki Ragu.
So I can feed my
nameless
family.
It's a big tune.
Inaruka kam cheesy. Microphone bukononi.
Nairobi. Are you ready? Another one. Let's go. Say one, two, three, listen.
Ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na
mabunduki na makofia kabila.
Bidhaa za kujijali.
Huyu DJ
anasikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia.
Guy. Huyu Splash.
Fanya vipusa kwa town.
Wavue man. Wewe
kwenda wazimu na saa sikiza history vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa. Na mafans wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali hata. Kama ni MC stick to the wax. Kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sisi tukia wadhiju wanatawala industry. Na we bado uko.
Kabla jina yako.
Kabla jina yako bro jipe miaka kanane. Kalazman kutukane
ndo ujulikane.
Hip hop ni culture ya labu sisahau.
Wale wazakayo wanauliza.
Tuendelee ama tusiendelee.
We.
Tuendelee ama tusiendelee. Tuendelee ama tusiendelee. Tuendelee ama tusiendelee.
In the meantime.
MC's flani wame tutusi.
Atima.
Lyrics zetu mazeni za upuzi. Na heri sisi hao wame jana kumangana kila mahali.
Come on.
Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali. Nivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC nango la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lukhe ya Punjabi. Kukubali wana wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari. Sema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Give me another one, listen. Semba.
When you come, my sweet mama.
When you come,
nipo na yupenda. Kila siku nikuche.
I love you. Kila siku
nikusikize.
Jaguar.
Kila siku nikusikize. Hey. Nikusikize. Funga macho nikupe. Zawadi ya maisha. Bebe nikufanishe.
Today we just decided to take you way back. enjoy. Let's go say. Nikama, oh shit! We splash. Watch and kupeleke back in the days. Let me take you way back in the days. Can I take you back in the days? Listen. Slide helicopter, helicopter. Hey, 20, way, mosquito, kadum, kadum, kachain, chain, kachain. Listen, what the hell is you looking for? Man, I am too make money anymore. Check your slim, baby, galena, no. Imagine your I say, who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hell. Everybody say, I am man. Well, I am man. Alafu unajua nakurudisha back in the new school. Right now, listen. Kuda de. Inadudida. Kuda de. Kuda de. Check it. Anapenda penda kuzindika, anapenda dicks, anapenda tigers, anapenda izo ape sex, izikiwa bamba, anapenda hii, anapenda that, stop at in the chop chop, anapenda hii, anapenda that, stop at in the chop chop. Kuda di, kina dudida, kuda di. We splash unajua ni aje? Nikikuanga mdogo nilikuwa nataka kuwa muimbaji. Sasa pale kwa buff, nilikuwa nachafua vibaya sana. Sikia. Sini kasupu, kanapenda tequila, katoto keki, flavor ni ya vanilla. Kanapenda kuzisedi, kuwana kuride pia, selling daddy daddy, kazi lezalishia. Ay, kudade, inadudida, kudade, inadudida, kudade, inadudida. Listen!
Kukatupa, banjukachu, life ni fupi na abisi chifungi, na weka shida chini na tupa mikono chu. Banjukachu, banjukachu. Big wazim sauti ya dhahabu. Unataka jima. Welcome to Bora sura ni nice. It's Amda Bams. Oh, najua nimewa kwa chiu. Najua leo lazima watu wa banju. Hey, uchafuge kwani nini? Wanauliza tutasifu happy baka lini? Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vivile tumejua na leo tu.
Kwa hivyo leo tu tunairuka tu.
Nakuruka tu.
Banjuka tu. DNA. Natupa mikono juu. Mikono juu, mikono juu. Banjuka tu. In the meantime, another one. Say one, two, three, listen. Nameless back in the days.
I was looking at you because you were looking at me.
Kama uko na mrembo mdanganye kidogo. Ambia mtoto mwambie. Oh shit. I can
organize some prizes.
Cause one baby girl.
Cause you are deadly, shapeless, deadly.
Especially
when you are moving around to the sound.
Nataka niwapeleke Githurai. Mko tayari niwapeleke Githurai? Listen.
Now I see you, we talk Githurai.
Wale wa get the ride.
Now I said to
some old school genge tona.
California vitu mzuri.
Ilikuwa inaitwa genge mzee.
Hakuna cha uzuni hapa furani. Wana wamesahau mziki yangu bado ni genge. Kona natudharau tafadhali usifanye nicheke. Tadangana jamani nirudi studio leo na nasikia po. Najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi
toke.
Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote.
Weka moral kidogo.
Kuna kame tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ameniambia nikute na ngoma
mbili mbili. Now everybody say
nataka tu heshima yako nataka tu furaha yako
wewe bidii yako imeguka
nataka tu heshima yako nataka tu furaha yako
tujue mahali bidii yangu
say
manacho watu wengi sana wakule round ni acheni pia mimi
nikule
safari yangu ingepeleka mbio lakini mamwa kwenda pole pole usikreni metoka niko na nguvu kazi ile ngombe nyona mchaani sitachoka kutafuta majani sitachoka kuendelea na safari wacha mguu zangu zitembee wasanii watu wa nguvu wa pepe kimaisha na kila kitu anafanya ni bidii na
wewe mzee
nataka atamtibonga so
zamani ulikuwa unataka kuwa mzungu eh
sambaza nimeamka chali yangu na sioni tena ka
alafu zai uko na mkisi
skando tunaenda kazi weka stress
Mungu achana na huyu
moral moral atuangale
watesa mwingine hata
tuatame na mjipandishe juu ka bendera na mwimbingu makana shilo
nante
nataka tu heshima yako nataka tu furaha yako
let me give you some more are you ready yo yo
nataka tu heshima yako nataka tu furaha yako
check check yes, Flush. Another one.
Fantastic. Here it is. It's DJ Splash 2x4.
Now hear this. Say.
Na amka kumekucha na pita mama ngina.
Say.
Chukua. Baada ya mda na unademu wakishua.
Expensive fender looking utadhani ametua.
Wacha ni kwambie
Sema
Kem alikuwa ameva
A black stretcher
A blue silky top
And a pair of black sketchers
An African queen
A rare kind of species None of you have ever seen
Ako masava
Va.
Jina ni Mustafa No need for you to worry We can keep it undercover For real never mind About your current lover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Karibu pita ndani alafu ndo
Cheki 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 Karibu Karibu
Pita ndani alafu ndo utadiscover Cheki Mona Lisa na vyo tingisha Shemi nimebaki nimejasika
Chazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Ebu cheki nani uyo
Cheki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Shemi nimebaki nimejasika
Chazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wasani nilifanya mpaka kajipashu
Ya tiririka
Moyo wapiga
Alafu hii maisha itaki kupelekwa haraka Hii maisha usikimbize sawa mzee Peleka aje
Pole pole
Watu azienda Cheki haraka haraka haina
Pole pole
Somebody Say one, two, three, listen Sema Cheki ya tiririka
Moyo wapiga
Kila mtu
Anawika
Ajui vile
Apana kimbisha maisha eh Pole pole mze tuende Hey
Pole pole
Tuazienda Let's go
Pole pole
Tuazienda
sema
gani mwingine mjua Kenya nzima kama mimi mwenye kushika mic na kuwa kwa Kiswahili
Isa mana Batman na
masua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry nikimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better Kamata, sister kata, kiyundo kwa mdundo na undio mtindo Pole pole, tuazienda Haraka haraka haina baraka
Pole pole, pampa, be a track do
Give me some more splash
Nasiki tu kinuka nuka, itamu, inanifahamu Ya kutiribika Leo mambo
Back in the days, listen Attend
Stress isi katai lakini blessing kuwa haindo mana kila Friday Unibidi na
Come on, come on
Sa pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu Nima shawika Haya, hii ni ile club ya ajo Na hanyo, acha kuonyeshe venye haufanyo Reverse psychology, mwambia kitu wawezi fanyo Si unani like, na mina kulike
So,
tuna
like yana
Si unasike, na mini nasike So,
tunaiza
Saanza kutiai na ashara ruka Ashanza kusheka, kiswahili na musha Hata kamba ezi buka, kabla jamuka Hajanza kuenda ni shamu agizi
Shida ni moja, kumbe ni nini?
Kumbe ni under 18
Gai
Sami ni gejuaje
Miaka ni 30 eh?
Venya napewa maji.
We.
Kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Kumbe ni under 18. Nitambiaje jaji.
Sema.
Tuleta chupa tatu for me, myself and I. Juu kawaida mwaga peke yangu.
G-Watch.
Lucky today ni kunest.
Under 18.
Na shoure.
Iwa katikali filikuwa mbaya sana mzee.
Leo wanaski out. Wana mahaga zina fit kwa couch Mizubi sana, yani ni mzubi sana Sani shamuliza, ushamaliza skuli ba
Nikatadie University of Nairobi
Mbadilia itapo wakaroki Akanisikiza tuende walk in the park Nikamshika tunatok
Let's go
My body language aka bubu talk Apo jibaji gardens, ushastukia makop Wabi ya idemu zana pia wenya ngalo Migudro yangu yana wikame za hau
Hey, kumbe ni under 18
Same nigeti waje
Hey, kumbe ni under 18
Vile anadu?
Vile anapewa maje Kumbe ni under 18 Situ itakubaje Kumbe ni under 18
Let me give you some more, listen, say
Ni kweli kwako mini medata Mwingine misioni wala stamani Minapenda unapesokea Karibu yangu mami
Ndiyo mana nini baby
Ndiyo mana nakufata fata Kila unapukwenda kama kivuli Ndiyo mana nakufata fata Kila unapukwenda Kama nyota wewe wanga Mikwangu we mala
DJ Splash
Maybe
MC someday Love in the mix
Usione haya we Kama nyota wewe wanga Mikwangu we malaika
A number moja we
Maybe usiwe na hofu
Ongea na mtoto mwambie
Kwako nime data 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 data
Kama ya Safaricom
Nime data 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 maybe
Kwako nime data data data
Ama data ya Airtel
Wako nime data, data
Aishiki
Data, 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 baby We know say that me like the way my girl who can walk it up Back it up again to the rhythm and turn it up Not for them a fly, but you are the one me want Because your heart, everybody can see You got the new style, you got the new look Coffee waistline and you're pretty like a rose You're not fi worry, girl I take you to the top, straight to the top The top you will
see Let's go
Wako nime data, 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 data
Welcome to the party. Kuna wale wako live na sisi. Pale ndani ya TikTok. Get ready. Another one, a bigger one, a better one. Red Sun. Ukipita wanipa, wanipa raha. Kazi yako ni kupeana tu roho. Haya. Wanafanya nini? Eti mimi
malaika na wapendeza wote wananiwaza siwezi wakata charo zao manufaa.
MC Sunday, DJ Splash, and we're live inside Africa, inside Big Africa Studios, Eldoret, Rupa Fitness Center. Check it. Give me some more, Splash. Alafu nini? Vimecha.
Najua itani bamba vimecha. Mimi ya mua ni wewe kabisa. Hata kama ex.
Some of us goes from East Africa.
Na kwa mana wewe kimaisha.
Yeah. So let's go.
Toto manjelewe umeiva. Wechua ni ukweli siyo sifa. Kama wimbo ungeua. Ungeua uwe.
I really get the funny feeling.
Attitude yako vile noma. Racing soft na umesoma. Maka mabuda wanatamani. Vile wanaweza penda ndani. Oke nara nini ufume nguwa zangu.
Yani
wana karibu kuchungulia nyo zao.
Unavaa cargo pants.
Mevato.
Na una cargo.
Wana tomba. Kijua nile baze mifile. Kukata nila rima mechileba. Alafo memchanja tena.
Najua itani bamba vimecha.
Kijua nile baze mifile.
Yes, I was just taking way back a little bit. It's one of the is one of my personal favorite tunes. Yeah, back in the days. Remember, DJ Splash MC Someday. We're just taking way back when good music was alive, yeah? I know you love this one, sir. Hii wakati ya kukuanga na internet, by the way. Radio peke yake. Without forgetting, maze tuko ndani ya Rupa Fitness Center. Yeah, hapa hivi ndani ya Rupa Mall, yeah? Eldoret, in Big Africa Studios, Big Africa Academy. So kama unataka kukua DJ waku chiki, 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 chiki. 1-2-1-2. Yeah, bila shaka, this is the place to come, eh? Yeah, utakuwa unapata services service sana. Kuna gym. Kuna kinyozi moja hatari sana. Hii haitwi kinyozi. Hii iko na jina yake. Inaitwa Baba Shop. Wale wanapenda kugame, eh? Kuna inaitwa E-Hub, eh? E-Hub. So tutembele leo ndani ya Rupa Mall. Inaitwa Rupa Fitness Center. Na kuna gym pia. Usikue na kitambi na unataka kukua na six pack, eh? In the meantime, let me take you way back a little bit right now. Some East Africa Bashman crew. Yeah, yeah.
King of the jungle, long child, first lady, Washington Hammond.
Back in the days.
Ladies and gentlemen, introducing
DJ Splash MC Someday.
Bashman crew, baby, know them fire. Break it, you know them fire. Break it, you know we fire. Break it, you know we fire. Break it, fire.
Anytime you see somebody. Splash, nim
fire. You know we fire.
Angu kanayo twende, 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 twende.
Fire, fire.
Dennis Kips. Check, 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 yo, yo.
Flash up on the lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trouser or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place. Say goodbye, won't you come?
Let's go!
Light, and that is a camaraderie. And after, maybe you and me can go down to Shashabani. Goodbye, won't you come with me? Light, and that is a camaraderie. And after, maybe you and me.
Everybody talk to me, say.
Just push up your head, yeah, yeah. Pretty girl from the block, put you wide up your waist, yeah, yeah. All of them boy around, just
kisha kupati DJ hebu weka trapi tukule hepi halafu tufungu
sababu ina du
sababu ina bamba ina shika wikulati saina kufikisha
cheki uki achi
ya madewa menze DJ
una
tubeba
Una
joki,
una
dance floor, out joki, una hisi, hi musiki, una hisi,
sambi na splash,
Eliza,
in conjunction with Ogopa, Tume,
Kucha,
Ogopa DJ,
kwamba speakers inasikika, hey yo mister, are you a member, hey yo sister, wacha kulenga, can't you see that I'm talking to you, sasa weka mikono juu.
Listen. Hapa leo. Warembo wako heri eh?
Mama zile.
Muko.
Sexy. Ala. Kutayari. Kuyenda kwa kina si.
Mambeshi.
Mpokoa. Mpokoa. Mpofreshi.
Mpofreshi. Kama uko karibu na mrembo saizi. Chika hiyo kitu. Kamata tuende.
Kamata, kamata, kamata.
Wako,
wako. Kamata, kamata.
Una kamata shemeji.
Wako, wako. Nipe maiki maji na mafuta. Kibiriti nipate kuwa chemsha. Kikamili nipate kuwa arusha. Kili na maiki nipate kuwa choma. Kisha wapate kuwa.
Tugo nyere.
Kwa sababu kila mtu najua kuna traki ya mayo inagonga kama traki ya ogopa.
I want to take you somewhere right now. Are you ready? Si muko, muko tayari kulienda wetosh. Nataka tuende tuwake. Muko tayari tuende tuwake. Tuende tuwake wapi wewe?
Tuende tuwake.
Muko
Nairobi.
Ebu pigia plug, pigia pedi, mwambie. Wapi uko?
Uko Nairobi West, tupitie South Sea, Gashamba Kamba.
Pigia pedi, mwambie.
Uko Nairobi West,
unawaka baka unalewesha plug wako, eh?
South Sea,
listen.
Ya pili, skizeni kwa makini. Prime time, ya uka pick up. Lima rutili, waking up all. It's better to be out with your boys. Making some trolls so pretty.
Unafanya plug na kula stock.
Pick your time, take some coffee. Kumbu wa radio yako, pick up fine tune. Check it, come on. This a non-internet. This a sit-down.
Twende wapi?
Twende to Kawake. Uko Nairobi West. To BTS, South
Sea. In the meantime.
Twende to Kawake.
Are you ready? Listen. Say. Love shall why raise.
Straight to the point, but y'all want some. When I see you on my one, I'll hold back none. Me and you and
I really wonder what she says.
I don't care who you came here with. All I know, Mr. Warren, me, you're leaving. We came here with a fight going on with a
ten. What them girls say no? What she say?
You say that.
She came straight to me.
Yo,
she can't say to me.
She not care about intimidation. On the bed now she want to lay upon. Tell a boy straight that she want to get some. Tell a boy she not care who me with some. Me never seen a bad girl like Sissy. Any girl try to chat, no she kill. She not give up like what them man feel.
Nobody hot like she. You remember this song?
She came straight to me. Tell me don't tell you
what she said. She came straight to me.
Can't tell me all you know. She what she said. She came straight to me. Tell me don't tell you better conversation. She said she tell me bear with me.
Say, listen.
We say that, bad girl chat, I get what I want. We say that, some girl wish I'm home, my stress, I get what I want. Oh yeah. Cause every man around me, I forget. You never see that yet. No,
Let me turn flush, let's go.
Kiyo, akidanga nyima, umejibodoa, umebodoka. Mwendo na shepa, yote mwanani. Misuru wari ya nidonda Tukimbiza nini
Salome
wangu Iyo michezo ya jogo Unawatiza machini Salome wangu
Mwangalie mwambie Inama kidogo
Inama kidogo Shika mago
Umedu
Nimesimama kama ngomboti
Mutoto jojo
Sio roboti Chumbani bingiri Sawa
Zingine kioo idanganye sawa? Wachana na Snapchat. Kioo idanganye sawa?
Kioo akidanganye mama. Umejipodoa umepodoka. Mwendo na shem.
Yaani unatembea. Unadhani picha yako ya smart Snapchat ni wewe. Acha mambo.
Michezo ya jogo. Unawatizama chini Sarome wangu.
Aida makidogo mami.
Ina makidogo.
Shika magoti.
Nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo robot Chumbani
Unafanya nini?
Unante kinyaga ukinyonga Sarome
Unante kinyaga ukinyonga
Unante kinyaga ukinyonga kweli
Unante kinyaga ukinyonga
Si
Olela bakuru bani
Olela
ngane Olela nazari bani Olela ngane Utakulea
Si
Prokoto
Si
Tingali tingali vani kwa moto Mtapnyongea Msoko
Shida ya mapenzi ukuwa nini?
Kali kama
Mapenzi imefanya nini?
Shida mama we don't know
kwanza ukwe una pesa
tiba kwana nije baby
kani
charanga ukanichambua moyo kakara
we
baby kwenye msamwana wasing
one time two time three time say
nantikinyaga kinyonga sarume
nantikinyaga kinyonga
unantikinyaga kinyonga kweli
unantikinyaga kinyonga
ongera Mandy, check out another one.
Say, my trusty and they can listen to
her.
Say,
Dumbala, Dumbala,
wanna say my Dumba?
Who many Josh? Say my A. Say my Dumba. Who many Josh? Say my
Dumba.
Nimesha dumbala J.A. na mada bitch ndo zile kwa masanduku J.B. Isi dumba ni tasho mafans na J.C. ta hitch kambada Naka Tanzania kwa J.D. Boom shaka boom hii ni dumbala E.A. Udada ni tuku mdara baby Isi remix ya tu ni remix of the year Those of us in middle opinion sema The A have it Super rapper super singer Numa sana usashanga Asana sana shukren thumbs up Dada kweli umeshi beba jibeba Hakuna dumbala dumbala Si Nachafanga pampaka kampala Super nani Akisha vanga ham, tukianza ham All men will be living in the sky
Don't care what they say Kukin my tap, we drink it all day Mata, we go crazy Dumbala, dumbala, eh
Wanna sema dumba, who many josh, sema
eh
Wanna sema dumba, who many josh, sema
Bala, bala, eh
It's only right that I set it off on the mic I'll be taking off, let me bust a verse on these rappers Who claiming my style is so set the bar And I break it off, took the game And I'm skating off, realest rap in the game And I got a feeling the pain So put your hands in the air, wave on side to side Looking fresh from head to toe, I'm feeling fly Spot your girl looking at me, she wearing a smile So it's only right I take and have a wave and goodbye Man, I kill the song and I'ma bear the remix Spitting bars that out of this world, something from Venus You might think that it's easy, cause I make it look breezy But I started from nothing, it turned into something So all my party people in the club, let me hear you clap No tricks, no games, just a skill to make you clap
Bala, Living in the sky, don't care what they say Thinking my tap, we drink it all day Mind to be fly, so we go crazy Dumbala, dumbala,
Wanna say my dumba, who many josh, say my Wanna say my dumba, who many josh, say my
Najua kikikuta, ntajuta, kama nikikuta, unanitania Mana moyo wangu, nimekupa weke mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, sijali huo ni mambo ya ujana, kukupenda wewe sijuti. Maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa, kukupenda wewe choki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa,
acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa, acha
waseme
nimekupendea nini. Thamani yako, uzuri wako, na ujua mwenye sikuwachi pengine uniache wewe. Alimradi unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi pengine uniache wewe. Jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. We ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijaacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijiniacha kwa fitna na maneno yao.
Singekuaga na mavumba kwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti, usiwe mbali nani. My darling, I need you love, uwe na mi haki ya Mungu uenda. Nobody can show you love, usiwamini ukisha wapa wana kwena. Obasi jilegezi ni kubebe mbongoni, nika ni kudekezi ni kutunze kama moni. Wakija wapotezi nifanye kama uwaoni, kisha uniongezi ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone wabambi jo ululu femi. Asa cheza ni pone kuwa bambido, basi cheza na mimi. Moyo wangu mwaropaini mchungu kiuziwa, same mara sabini uo mzungu sajalewa. Kependa juwa majini kwenye ufungu pareniwa, kumbate baridini kwenye tundu kama njiwa. Moyo wangu mio makoti usini jena kibiriti.
Asawe,
benzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe,
nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti.
Asawe,
ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Oba sijile gas, nikupepe mgongoni. Kita nani nikoles, kwa miundo ya kingoni. Kisha nibembelele, nirudisha utotoni.
Kama teni teles, kama nyoka pangoni.